got another one. Good morning, afternoon, evening, idiot, Senna Komazuru. J12, Jeff,
Trek,
Afankani and Kanyamata. Excuse my French, bad guys in the pew. Zamba, so let's go.
Tinate mwa, na kusanga feko chalo. Ukushava na malwele kwa bafia mapalo. Udi sasa shandi pano chalo. Ukusangwa na iwe inejimo na mapalo. I'd like to see you there, to see you there. I'd like to see you there, to see you there. I'd like to see you there, to see you there. I'd like to see you there. Tinate mwa, na kusanga feko chalo. Ukushava na malwele kwa bafia mapalo. Udi sasa shandi pano chalo. Ukusangwa na iwe inechimo na mapalo. Ukusuma wove tabuwa milo kuchula. Ukusuma wove alipala katulai. Ni mavela ni bambili batisula. Hello suwa ringa baby nolo ni gandula. But come on my baby bring it down for me. Uli na ineo sanve lansoni. Tie vina monga bakupa some money. Ni mavela moshe when you dance mommy. We come on my baby bring it down for me. Uli na ineo sanve lansoni. Tie vina monga bakupa some money. Ni mavela moshe when you dance mommy. Utinate mwa na kusanga feku chalo. Ukushava na malwele kwa bafia mapalo. Uli sasa shandi pano chalo. Ukusangwa na iwe inechimo na mapalo. I'd like to see you there, to see you there. I'd like to see you there, to see you there. I'd like to see you there, to see you there. I'd like to see you there. Yes, tinate mwa na kusanga feku chalo. Ukushava na malwele kwa bafia mapalo. Udi sasa shandi pano chalo. Ukusangwa na iwe inechimo na mapalo. I'd like to see you there, to see you there. I'd like to see you there, to see you there. I'd like to see you there, to see you there. I'd like to see you there. Yes, tinate mwa na kusanga feku chalo. Ukushava na malwele kwa bafia mapalo. Udi sasa shandi pano chalo. Ukusangwa na iwe inechimo na mapalo.
Dark skin buye fiki fiki. Sininga na mene ni kumvela zigi zigi. Ine unipanga wiki wiki. Niza kuvinila yafu nika piki piki. Pamfeshi cute na big behind. Big booty we just to remind. Kali na mutima uli kind. But ni kama chiki yaka when you find. Mafela kufika po don't chibeleshi. Sika kamba chinyonja chani chingelezi. Vasala bango donkela. Ine na kembe siba ziwa kweta chokela. That's why
kutinate mwa na kusanga feku chalo. Ukushava na malwele kwa bafia mapalo. Udi sasa shandi pano chalo. Ukusangwa na iwe inechimo na mapalo. I'd like to see you there, to see you there. I'd like to see you there, to see you there. I'd like to see you there, to see you there. I'd like to see you there. Yes, tinate mwa na kusanga feku chalo. Ukushava na malwele kwa bafia mapalo. Udi sasa shandi pano chalo. Ukusangwa na iwe inechimo na mapalo. Nikukonda na kulembela kanimbo be. Unikonda nili block na ndialama nili be. Kamungie like a straight from heaven. Weneba kufuta nimba gulila malege. That's why you my best friend. Futi number one fan. Kukusia inesinga kale plani. Nenzo wishinga kala vwaka. Monga kamolasta na kafwaka. Na kushukila niwebo kafwapai. Unipase koka lavu kaja. Kene ni matamba lionse kaja. J12 kutinate mwa na kusanga feku chalo. Ukushava na malwele kwa bafia mapalo. Udi sasa shandi pano chalo. Ukusangwa na iwe inechimo na mapalo. I'd like to see you there, to see you there. I'd like to see you there, to see you there. I'd like to see you there, to see you there. I'd like to see you there. Yes, kutinate mwa na kusanga feku chalo. Ukushava na malwele kwa bafia mapalo. Udi sasa shandi pano chalo. Ukusangwa na iwe inechimo na mapalo. I'd like to see you there, to see you there. I'd like to see you there, to see you there. I'd like to see you there, to see you there. I'd like to see you there. It's another brand new J20. Yo Coppola, Drifter Trek, Uncle PZ, Moz Wiz, Ya Costa,
yeah.
FBI 220.
Exclusive from AfroFi.com.
DJ Smack on it.